like a cuckoo, tamu sana. Sweet like a suku, I'm going to die. When you dimwisi jiwezi, nimezama. Mikorazo, my baby banana. Benzi hulifichi, kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyoba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama utamu utamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina yani show show. Naona raha mie unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina yeah, so, so umeniweza niwe kanizike. Kanizike umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyoba. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba,
Mungu, genius.